the ones that so we count on
alongside Eddie Benson.
You're the one I don't believe. Nobody can kiss a bride with a hearty qualities. So you're the queen of the jungle.
Acha mupenzi ni kwambie, hata kama shido sijali we. Nimekuwa uketi na utu wambali. Akukira kuhukiri vya kuli.
Kumakumo na kabu kwano mkwano. Kewa kusikula ndiye siya kachwano. Umanye na sabatuze pamululu bali na wano.
Chiro, tu me hiru, wanche wa zingi sata.